Vicky Vicky once again.
A million in a gospel splendor.
Flow motion. Yo, Matthew 28. 18 to 20. Just come and speak on the same thing. All the boys given all to me. In heaven and earth. God have teach all the nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all the things. That's all I have commanded you. That I'm with you always. Even up to the end of the world. That none will go to the Father. Except through me. And I'm the way, the right, and the truth. Amen. Bibazo ni byinshi, indwara ni nyinshi, indambara nyinshi, n'abanzi ni benshi, hano ku isi hose, mana njeji wawe, n'ubuzima bwanje, nanjye imbere yawe, hajwe, ndabona benshi banze gukiriza ndetse ibyo uvuga, twangana n'urwango byose bibaze intwaro, kidufite amahoro, ndetse n'iturizo. Ndetse n'iturizo, Uwiteka Imana wowe nyiri igisubizo, dore imyari imbere yawe ndetse n'igihozo, nubwo abanze baba benshi ni wowe igisubizo. Ni wowe gisubizo.
Yesu ni nzira.
Niwe maraika, ibyo ukora nibyo nkora bizatubera impaka. Cy'abazime vuba bamwe badashaka amahoro. Kwangana ndabona benshi babigize indahiro. Ishavu n'umujinya babigize incyalo. Bantu balangana nyuma yo gukundana. Bandi barajyajyana nyuma yo kubana. Yesu njindu wawe, jyana imbere yawe. Hagati yabawe, mufatire yawe. Ibyaha ni byinshi, ibibazo ni byinshi. Indwara ni nyinshi, n'abanzi ni benshi. Hano ku isi hose, nanjye njindu wawe. N'ubuzima bwanjye, nanjye ngiri wanje, yo, nanjye ngiri wanje, nanjye ngiri wanje, Yesu.
Nanjye ngiri wanje, Yesu.